amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimi ba Good Life Radio ne Wizo we twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe kaaga kwemujjo.
Mangoma gange gapukwa nsensalwa songa manyi gange lwacho yagala okufuna mangu oyagala bineme ebyange byononeke abaguzi baduke firwe gonyumibe
Candy.